Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi kuri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.vowa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteza amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema mu buhanga bw'ibyuma, turi kumwe na Cornelius Nadia Tahani urimo kumfasha kwegeranya kino kiganiro. Banki y'Isi kuri uyu wa kabiri yatangaje ko igiye guhagarika inguzanyo nshya yagombaga guha Uganda zo guteza imbere imishinga itandukanye muri icyo gihugu. Impamvu ni itegeko icyo gihugu giherutse kwemeza rihana abaryamana bahuje ibitsina. Asubiza kuri icyo cyemezo, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yavuze ko igihugu cye gifite ubushobozi bwo kwiteza imbere kitagendeye ku nkunga z'uwo ari we wese. Mu itangazo, Banki y'Isi ivuga ko iryo tegeko Uganda yemeje muri uyu mwaka rinyuranye n'indangagaciro za Banki y'Isi. Yongeraho ko intego yo kurandura ubukene ku isi itagerwaho hari abagihezwa muri sosiyete. Ibindi bihugu birimo ibyo mu burengerazuba bw'isi nabyo byamaganye iryo tegeko, bivuga ko bigiye gusuzuma imibanire yabyo n'igihugu cya Uganda. Gusa ikigaragara nuko gufatira ibihugu bya Afurika ibihano si bishya. Ese wowe ubibona gute? Ninde uhahombera? Ibyo bibazo n'ibindi nibyo twibandaho mu kiganiro muri sanga cyanone. Mutumirwa wacu ni umunyamategeko Frank Mwine ukurikirana hafi ibibazo na politike mu karere k'ibiyaga bigari, ubu ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Frank Mwine, mwiriwe neza aho ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza.
Muraho Edi, murakomeye, turaho rwose, nta kibazo, tumeze neza.
Natwe turaho, tumeze neza, kandi tugushimire kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Dutangirane n'iki kibazo ubwacyo. Iri tegeko rishya leta ya Uganda yatoye rihana abaryamana bahuje ibitsina, ku bantu batabikurikiye cyane, byatangiye ryari, ubu ngubu bihagaze gute?
Urakoze Edi, nka nkuko ubivuze, kugira ngo abatwumva bamenye ko iri tegeko rimeze, ryabanje kuba mu 2014. Iryo tegeko yari babikoze n'ubundi, ariko n'ubundi abaje bari baryemeje, perezida yaryemeje Ubugande, ariko baza kuba banyamategeko baza kugitwara mu rukiko. Iryo tegeko bararisesha. Impamvu yari uko ngo korumu, umubare w'abagomba gutegeka iryo tegeko mu nteko ishinga amategeko ntabwo bari buzuye. Ejo bundi rero iryo tegeko bararigarura, rigarurwa n'icyo bita private bill. Private bill ni ukuvuga ko ntabwo uwo mushinga w'iryo tegeko uba wakozwe na leta, ahubwo wakozwe n'abadepite aribo abatorwa mu nteko ishinga amategeko. Baza umugabo byo bamwita Asmani Basalirwa, niwe mudepite warizanye, akaba aho bitandukanye n'andi mategeko nuko ari no mu badepite bari muri opposition. Uwo mugabo aza kurizana, ndetse biza gucamo bararyemera perezida ararisinya bivuga ko uburyo abaye itegeko kubera kuri abaye itegeko rero ubu ngubu usanga abayobozi bo muri Amerika abayobozi bo mu kaba n'Ubwongereza ndetse n'abanyaburayi bose bavuga ko bazahagarika imfashanyo akaba inako buzuti Banki Mondiale banki isi yose yahagaritse imfashanyo kubirebana n'iterambere ndetse perezida nawe yabashubije ko ndetse ibaruwa yayanditse mu nyandiko y'umukono ntabwo yakoresheje ikindi yayanditse aravuga ati nubwo mudufatiye ibyemezo ariko ntabwo tuzahindura kuri iri tegeko ntacyo tuzahinduraho ariko icyo nakubwira Edi nuko urebye uretse Ubugande muri Afrika yose usanga ibirebana n'abantu bahuza ibitsina ntabwo ari umuco muri Afurika nta nubwo abantu babishyikiye ndetse unasanga akarusho nuko perezida wa Uganda afite icyo nakwita opozisiyo yose n'abaturage bamuri inyuma kuri iri tegeko nkumva rero nubwo bahagaritse izo mfashanyo n'ibindi ariko kubera ko muri urwo politike afite abaturage bose nkumva Museveni ntago bizamujegajega ndetse bikazatuma n'abandi muri Afurika bakora amategeko nk'ayo ngayo n'iri tegeko bakoze mu Buganda.
Amakuru mfite hano ava muri banki y'isi nuko ubusanzwe banki y'isi ishobora kuba yarahaye inkunga cyangwa se inguzanyo igihugu cya Uganda zigera hafi kuri miliyari eshanu z'amadolari nubwo bavuga ko ayo mafaranga yamaze gutangwa atazagirwaho ingaruka ese ayo Uganda yateganyaga kubona muri banki y'isi nk'inguzanyo nta ngaruka bizagira ku iterambere ry'igihugu.
Iyo urebye ndabonye n'abadepite ndetse na leta muri rusange yavugaga iti niba baduhagarikiye izi mfashanyo cyane cyane nta nubwo ari imfashanyo n'inguzanyo leta izishyura ni ukuvuga ngo leta igomane yo gushaka uburyo yavuga ati reka rero dushake ibyatumaga bitwara amafaranga dufite ibyo bintu tubigabanya nta bintu byakoraga nko gutwara amamodoka ugasanga ngo bafite amamodoka menshi cyane ibikoresho nubwo bagomba kugabanya ugusohora amafaranga ya leta bakuziba icyuho cy'izunguzanyo kuko n'ubundi inguzanyo bazishyuraga ariko ikindi ni uko ubungubu bagomba no kureba ahandi baguza inguzanyo kubera n'ubundi izi nguzanyo za banki y'isi yose burya edi ziba zifite icyo bita impamvu barakubwira bati dukeneye iki ntukore ibi ngibi ntukore ibi ndetse bigira wese n'ibyo ngibi y'aya mategeko bazanye hari icyo bita bo ibyo badashaka reka ngo nk'urugero hari ubwo bavuga bati kugira ngo tuguteze imbere urabona no muri Kenya uretse itegeko ariko muri Kenya bafite ikibazo cy'uko bagabanyije amafaranga leta ishyira muri social services cyangwa mu bikorwa by'abaturage kugira ngo ibiciro bijye hasi wabonye ejo bundi imyigaragambyo opposition mu gukora barayirodinga bavuga bati ibigori ubufu n'ibyo kurya byaruriye impamvu nuko Banki Mondiale yabwiye ati kugira ngo tubafashe mugomba kugabanya amafaranga mwebwe nka leta mushyiramo kugira ngo abanye ibiciro ngiye nkumva rero leta iyo nibigerageza kureba ko itunganya amafaranga basohora bakoresha nayo biba by the way ugiye kureba usanga mu bihugu bya Afurika amafaranga menshi cyane aranyerezwa akajya mu bikorwa by'abantu ku giti cyabo aho kujya mu bikorwa by'iterambere by'abaturage
ariko banki y'isi nanone ikavuga ko kugira ngo ishobore kurandura ubukene ku isi iyo ntego idashobora kuyigeraho hari abagihezwa muri sosiyete abo ivuga ko bahezwa muri Uganda n'abo baryamana bahuje igitsina iyo pozisiyo yayo bo uyivugaho iki
urabona Edi abanyaburayi n'abanyamerika bafite imyumvire yabo n'imico yabo hari ibyo rero byo bintu bo babyita uburenganzira bwa muntu ugasanga rero muri Afurika ibyo bintu byo iyo mico ntabwo ari uburenganzira bwa muntu ikibazo rero nuko abanyaburayi n'abanyamerika imyumvire yabo imico yabo bumva ko iyo mico ari uburenganzira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibyo bintu rero bigomba kujya muri Afrika nge ndumva bagombye gutandukanya uburenganzira bwa muntu n'umuco umuco rero ntabwo uburenganzira kangwe nk'urugero kuvuga ngo umuntu yambaye imyenda isa gutya nujya nko mu bihugu by'Abarabu uzasanga iyo mico ntabwo ugomba kwambara imyenda idapfutse umubiri wawe wose ariko ntabwo barajya muri Katari urabonye n'ejo bundi mu mupira coupe mondiale wabonaga hari imyambarire hari uko bajya muri Arabia Saudite hari n'uko bakorana n'ibihugu by'Abarabu hari imico y'Abarabu abubona abanyaburayi n'abanyamerika batajya bahakanya kubera ko uwo muco wabo ntabwo ushobora gukora niyo ari abayobozi ubwabo usanga bambaye ibitambaro yari abadamu bagiye muri mu bihugu bya Arabia Saudite bagiye gukora n'abayobozi umwami wa Saudi Arabia Saudite aripfuka ku mutwe kubera iki kubera ko uwo muco ntabwo ari umuco abanyi basangiye n'abandi bantu kandi bagomba kuba
ariko mwine hari abashobora kuvuga ko impamvu ibihugu nka Arabia Saudite leta zunze ubumwe emira zunze ubumwe z'Abarabu n'ibindi aya masosiyete cyangwa se ibi bihugu bitagira icyo bivugaho nuko ari ibihugu bikize ku banyafurika rero kubera ari ibihugu bikennye biba bikeneye izo nkunga biba bikeneye izo nguzanyo niyo mpamvu n'ibi bihugu bikoresha izo nguzanyo kugira ngo bishyireho n'ibyo bintu bise kondisiyo kugira ngo izo nguzanyo bizibone mu gihe Afurika itari ibohora mu bijyanye n'ubukungu ibyo bizakomeza kubaho
ubikomojeho edi urumva rero ikibazo ntabwo ari uko ari umuco nta nubwo uburenganzira bwa kirema muntu iyo buza kuba ari uburenganzira bwa kirema muntu n'ubundi bari kubivuga ko Arabia Saudite ntitubyemera ariko kuki se iyo bagiye muri Arabia Saudite nk'aho uvuze muri Emirat cyangwa Katari bagomba kubahiriza bakipfuka bagomba gutandukanya uburenganzira kuko nicyo bavuga uburenganzira bwa muntu no gutandukanya amafaranga y'iterambere kuko iterambere y'iterambere ugiye kubaka umuhanda kubaka amavuriro kubaka n'ibindi bikorwa by'iterambere ibyo bintu rero nk'amashanyarazi areba abantu bose areba igihugu batandukanye rero umuco ikintu kinakomeye cyane burya edi nuko iyo babivuga batyo ntabwo bareba politike y'igihugu kuko leta zimwe zihirima kubera iki zihirima kubera ko abaturage ubwabo ntabwo biyumvamo ibyo bintu abazungu n'abandi barimo kuza ari nayo mpamvu ubona ibibazo biri muri West Africa ubungubu ntabwo biterwa n'ibyo bintu ahubwo biterwa n'uko bashaka kwimpoza imico yabo itagendanya n'imico y'abanyafurika n'ubuyobozi bikanaviramo izo leta turi mu kuvuga ubu ngubu zihirima
turabigarukaho mu kanya tureba uruhare rw'amahanga muri ibyo bihugu cyane cyane uburyo babifatanya n'inkunga baha ibihugu bitandukanye ariko twatumiye abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri iyi nsanganyamatsiko kandi dufite benshi cyane ndaza kubasaba kubaza mu masegonda make cyane hanyuma n'umutumirwa wacu akajya afata umwanya muto kugira ngo abasubize reka duhere kuri Tuyishime Jean Baptiste wirwe neza
mirewe neza ijwi rya Amerika
uri hehe
Kigali mu Rwanda
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ni igitekerezo nashaka kuvuga urabona buriya banki y'isi urabona buriya biriya bihugu bya Aziya Uburayi na Amerika ni ibihugu bifite imico itandukanye n'iy'Abanyafurika donke kuvuga ngo muri Afurika habeho kujya baryamana bahuje ibitsina kugira ngo baduhereze izo nkunga zabo bari bakwiriye kuzigumana kubera ko twebwe umuco wacu umuco w'Abanyafurika ntabwo twemerera kuryamana duhuje ibitsina icyo ni kimwe kuba Museveni yavuze ati rwose twebwe izo nkunga ziramutse zitanabonetse ariko hari aho twakwigeza ibyo yababwiye mbona ari ukuri ahubwo bo bakwiriye gushaka ubundi buryo bajya bakoresha niba nakoresha propaganda zabo bakajya bashaka ubundi buryo bazinyuzamo ariko batanyujije muri izo kategori zo kuvanga abantu bajye baryama bahuje ibitsina ngo babone gushyigikira ibyo bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo babone izo mfashanyo.
Urakoze cyane, tuyishime. Reka dufate na Jean-Claude Wilwenez. Buri hehe?
Turavugana ndi mu gihugu cya Kenya mu ntara ya Turukana.
Turukana ni amahoro.
Tugashima cyane Uhoraho.
Ikibazo cyawe?
Kuvuga kuri ibyo bijyanye n'ibihano biri kurafatirwa n'igihugu cy'Uganda ku bijyanye n'icyo cyo kuvuga ko ibitsina bisangiye zishobora kuryamana. Kuri twebwe turashima ku ngingo yihore Museveni yashoboye gufata agikwamiriza ayo mategeko aremereye, kuko twebwe imico n'imigenzo ya Afurika ntabwo ijya isa n'iyabo bazungu, kandi ndetse muri Afurika ibihugu bimwe bimwe tuzatwara amaze kwifukira afite dutegerezwa natwe kwidegereza, kuko uburenganzira bwa muntu bwamaburiho. Ibyo kuko abantu batangiye ibitsina kuryamana situbonaga amaburi atari kumenga akamaro bya bidufitiye. Rero ndabona ko izo mfashanyo bashobora kuziduha ari uko ubwo buryo bubayeho buhora bazigumya muri Afurika tukiyifasha uko twe tubishoboye.
Urakoze cyane Jean-Claude muri Turukana mu majyaruguru ya Kenya. Reka dufate na Steve Nsabiyumva Wilwenez. Uri hehe?
Ni muri Uganda.
Ikibazo cyawe?
Akabazo kanjye ni akabazo kagufiya cyane. Mbega iba nk'isi yose iyo igira inyungu iyihe mu gihe abantu babaryama ntibahuje ibitsina?
Subiramo ikibazo cyawe.
Ibanki y'isi yose igira akunguka kahe mu gihe abantu baryama ntibahuje ibitsina?
Urakoze cyane, ndagushimiye.
Kabiri,
byari byiza tubafite kugira ngo basubize icyo kibazo cyawe, ariko ntacyo ndaza kubaza umutumirwa kugira ngo agire icyo akivuga. Ka kabiri wihuta.
Ka kabiri, mbega nta banki y'Abanyafurika ihari kugira ishobore gukemura ibyo bibazo byahora bikemurwa n'ibanki y'isi yose?
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika. Bwana Mwine, byinshi ni ibitekerezo, harimo n'utubazo tumwe na tumwe. Wagerageza ukaduhina mu magambo make cyane, niba hari icyo wibagiwe ndaza kukikwereka.
Urakoze Edi, ngira ngo nk'uko ubivuze byinshi byari kutunganira, ariko irebye bose bari ku kintu kimwe, umuco n'idini. Buriya Abanyafurika dufite idini yacu, umuco wacu, ntabwo rero bitwemerera, indangagaciro ntabwo bitwemerera guhuza ibitsina. Ikindi yabajije ngo banki y'isi yose yungukira hehe n'abantu baryamana bahuje ibitsina? Mu by'ukuri nicyo kibazo, kuko banki y'isi yose ireba iterambere, ariko problem dufite ubu muri banki y'isi yose burya abashoramari bayo, icyo twakwita abatera inkunga ibanki, ni abongereza n'abanyamerika n'abayapani bakiramo amafaranga menshi cyane, ari nabo bafitemo shares cyangwa imigabane myinshi. Abo bantu bose bategekwa n'ibihugu tumaze kuvuga. Ni ukuvuga iki? Izi banki abayobozi bayo bagendera ku mabwiriza y'ibihugu, ari nabo bafata ibyemezo byo kuvuga ngo abahuje ibitsina n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Kandi ikindi nuko, ikindi umuntu yakwibutsa nuko ibi bihugu byamaze kugabana ibyo bigo. Umunyamerika agomba kuyobora banki y'isi, hanyuma umunyaburayi akayobora cya kigo cy'imari mpuzamahanga.
Aricyo bita International Monetary Fund. Bivuga nibyo Edi. Kandi abo bose bashyigikiye abantu bahuje ibitsina. So urumva amabwiriza yose ya banki y'isi yose agendera ku policies cyangwa ku bikorwa by'abayobozi b'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Ngira ngo icya kari nicyo twajya ngo avuga, ariko se banki ya Afurika yo ikora iki? Kuki idashobora kuzira icyo cyuho? Umuntu yavuga ko banki ya Afurika n'ubundi ifasha ibihugu mu iterambere, ariko amafaranga yabo ntabwo ahagije. Kandi zo twanamwibutsa ko na banki ya Afurika ingiyi iterwa inkunga na banki mondiali, hari n'ubwo usanga hanini nayo ibona amabwiriza ava kuri International Monetary Fund na banki y'isi yose, niko umuntu yabivuga. Ariko mu by'ukuri banki Afurika irafasha rwose kuri iterambere mu bihugu bya Afurika.
Ikindi umuntu yakongeraho, sinzi niba wakirambura, ariko n'iyi banki nyafurika icura amajyambere, abitwa ko ari abanyamigabane bayo banini n'abanyamahanga. Ibihugu bya Afrika bifite imigabane mike cyane muri iyo banki kurusha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ku buryo no gufata ibyemezo ahanini bifatwa n'ibyo bihugu bifite imigabane myinshi, kuko burya umushoramari umunyamigabane ni ufite ijambo kurusha umunyamuryango.
Ya nibyo edi nibyo n'umuntu n'umujeho uvuga ni banki ya Afrika isura amajyambere mu byukuri ifasha Afrika mu mishinga n'iyindi, ariko nkuko maze kubivuga nuko abashoramari bayo ntabwo ari abanyafrika aribo bashyiramo amafaranga menshi. Abashyiramo amafaranga menshi cyane n'abantu n'ubundi nubwo bataraba abanyamerika cyangwa abongereza, ariko bafite icyo bita influence kuri abo bantu, ku buryo babwira bati nimudakora gutya tuzabafatira nangwa ibyemezo, kuko abanyamerika buryo bagufata ibyemezo ntabwo ushobora gucuruza muri Argentine, ntabwo ushobora gucuruza muri Asia. Usanga Amerika n'Ubwongereza bagize icyo bita sanctions cyangwa abanyaburayi mu by'ukuri ntabwo ushobora gucuruza. Ukumva rero na banki iyi ngiyi ya Afrika hari aho amaboko yayo afunze kubera ibyo bihugu tumaze kuvuga n'ibihanganye.
Ariko nanone mwine hari abashobora kuvuga ngo hari abantu benshi bakomoje ku kijyanye n'umuco, imyemerere y'Abanyafurika, ubwisanzure. Ariko nanone hari n'abavuga ubwo bwisanzure nanone bureba abo ngabo bafite cyangwa se baryama n'abahuje ibitsina, ababivuga uko bo urababwira.
Ni nacyo kibazo abantu bita double standards. Double standards mu Kinyarwanda ushinzwe ko umuntu yabishinira mu Kinyarwanda
indimi ebyiri
kuko buriya ntabwo icyo kibazo cya human rights. In fact iyo baza kureba na Edward Dorome z'ibindi human rights bavugaga bakavuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu zindi, ni nabyo bamwe abayobozi bavugaga aba opposition ari nabo bashyigikiye ingiyi iri tegeko ry'abahuza ibitsina mu Bugande. Usanga baravuga bati ese aba bantu bagiye kureba bareba uburenganzira bw'ikiremwamuntu buri mu guhuza ibitsina, kuko bo guhuza ibitsina ntabwo bita uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko abanyafurika abenshi kubera umuco n'amadini tumaze kuvuga usanga bavuga bati uguhuza ibitsina ntabwo ari uburenganzira, ahubwo ni deviation. Rero ni kuva ku murongo, ni nk'uburwayi kuko ubona abantu banyamweru nicyo banavuga. Ukumva rero hari ikibazo ntabwo na n'ubu gisobanukiwe, warabonye n'idini Anglican Church ifite ikibazo cy'uko Anglican Church yacitemo ibice, icyo nacyo ni ikindi kibazo kiri mureba mu idini. So nkumva rero ni ikibazo gikomeye cyane kirebana n'abo bantu bashaka kuzana promosiyo yo guhuza ibitsina muri Afurika, bizabagora cyane.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite abandi bakunze Ijwi rya Amerika. Gashumba Emmanuel wirwe neza.
Wirwe neza Ijwi rya Amerika.
Yego, uri hehe?
Ndi hano Masaka muri Uganda.
Namahoro?
Namahoro cyane, turi kumwe.
Turi kumwe. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanjye? Yenda vuga ni turaza gukomera, turaza kwihangana perezida nkuko yaduciriyemo, ariko twebwe ntabwo turi bubyemere niba batwinoma amafaranga yabo nibarobere. Turaza gukoresha yacu makeya, turaza kwiteza imbere. Ariko ntabwo turi bwemere imico yabo kunyizana.
Urakoze cyane Gashumba. Reka dufate na Idrissa Bakungu wirwe.
Ubure neza idegwema munyamakuru.
Yego, uri hehe?
Mere ari Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ni ibyiyumviro nyine. Ni ukuvuga ngo ngiye mbere na mbere mbanje gushimira nyakubaha Perezida Museveni ku byemezo nyine yafashe, bigaragarire n'abandi banyafurika nyine bahora nyine bajya gusabiriza hirya no hino ku isi mu banyamahanga nyine. Ni ukuvuga ngo twebwe abanyafurika nyine ndabisabira ko twakwishyira hamwe tukajya duhana ibitekerezo mu mico yacu ya Kinyafurika, tukabana Kinyafurika, tugakundana Kinyafurika, tukagira ifaranga ryacu Kinyafurika. Muri makeya ndavuga ngo tutirinze kurebera ku by' abanyamahanga bari abazungu bahora batuzanira inaha. Ni ukuvuga ngo abanyafurika duhagurukire hamwe twese hamwe, yaba umubyeyi yaba umusore cyangwa umusaza cyangwa umukecuru, ahaguruke turwanye biriya bitekerezo by'abazungu kubera byabyiye cyane urubyiruko rwacu. Ni ukuvuga ngo icya mbere tugomba gukora ni ireme ry'uburezi, kubera ngo abana mu ishuri nyine bajya kwiga hanze, inananenga abayobozi bacu bajya aho kugira bateze Afrika yacu mu burezi bakohereza abana bacu hanze kwiga kuko nibo bafite ubushobozi naho noneho kujya kwigayo bakiga ingeso mbi kandi iyo bagarutse muri Afrika nyine nta musaruro bashobora gutanga kuri Afrika kubera nyine baba barangiritse baranyweye za droge nyine urebye njye birambabaza cyane kubera iyo mbibonye ni ukuvuga ngo duhaguruke twegaho abanyafurika nta kindi nabisabira
urakoze
nk'abashima n'abandi baperezida nyine bakomereza aho ngaho bashyire hamwe tugwanye abanyamahanga batuzanira ibidakoreka muri Afurika
urakoze cyane Idrissa kuri telefoni reka dufate na Juvenal hanyuma tugaruke mwine agirageze gusubiza bimwe muri ibyo bibazo Juvenal wiriwe neza Juvenal uranyufa ntabwo ari Juvenal mbabare ni Christophe Ndayizeye wiriwe
mwiriwe neza
yego uri hehe
ndi i Nairobi muri Kenya
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
njyewe igitekerezo mfise nasomye ijya nkuru ndayibona mbona yuko abazungu ari ukuntu batwifatiye bashaka kutugira injiji muri make hajya ubwigenge bw'igihugu bwamara ubw'igihugu ntabwo igihugu kibwirizwa kugendera ku mabwirizwa y'ikindi gihugu baduhifatishije kumva z'ubutunzi bwabo burenze ubundi ubutunzi bwa mbere ni kugira mu mutwe abanyafurika no kugira ibyiyumviro biri hamwe bikomeye tukubaka ikintu kimwe tugakora na kare Afurika yacu iratunze irimo ubutare irimo za peteroli urumva hamwe abanyafurika twoja hamwe tugakora igiteza imbere Afurika yacu aba bazungu bafata ingingo bishakiye ku bihugu byacu boturura
urakoze cyane
dushimiye rero Perezida Museveni ku ngingo yafashe nk'umushinga ntahe w'ijonja n'ijambo agahagarara ku kintu kimwe akanga izo mfashanyo zabo kugira tugumane umuco wa Kinyafurika
urakoze cyane Christophe mu gihugu cya Kenya kuri ibyo bitekerezo byawe bwana mwine byinshi ni ibitekerezo cyane cyane ubona ko abantu benshi basa nkaho barimo kunenga iki cyemezo cya banki y'isi ndetse bashyigikiye uburyo Perezida Yoweri Museveni wa Uganda arimo kubyitwaramo ariko benshi barimo baragaruka ku kijyanye no gushyira hamwe kw'abanyafurika kugira ngo bigobotere cyangwa se bave muri ibyo bibazo amahanga cyangwa se uburengerazuba bw'isi bugerageza kuzana mu bihugu bya Afurika umuntu yakwibaza iyo abategetsi b'abanyafurika nka banki y'isi ivuga ko ibyo Uganda yakoze binyuranye n'indangagaciro za banki y'isi kandi iyo barimo gusinya ayo masezerano ajyanye n'inkunga cyangwa se imyenda barimo kwaka muri banki y'isi ibi bintu biba byanditse icyo gihe abasinya ibyo bintu ntabwo baba babisomye neza
urakoze Edi baba babisomye ariko ngirango ni naho rira burya banki y'isi yose nta nubwo nayirenganya burya irakoreshwa n'abafite policies zabo nibyo bashaka gukora muri Afurika ariko icyo umuntu yareba cyane cyane ni ikintu twise Museveni nyangwa yakoresheje ijambo icyo bita mu cyongereza insufferable ni ukuba nk'ikintu ni deficit hari ikintu kiba kibura aba bazungu uretse politike baba bafite ariko bafite niko no gushaka gufata hari umugabo bitangira ngo ndayizeye n'ubivuze nonaha avuga ati ntabwo bumva ko ibihugu bigira ubwigenge sovereign state ikibazo rero kinari kinakomeye Edi ni uko usa naho bashaka kwanda mayininga cyangwa gukuramo kugabanya imbaraga z'inzego kuko nk'iri tegeko ntabwo ari dikwiro ntabwo ari itegeko ryashyizeho na perezida no ni itegeko ryashyizweho n'abantu twita intumwa za rubanda aricyo twita demokarasi none se iyo muri demokarasi abantu bemera ko ari uburenganzira butangwa n'abaturage iri tegeko rero ryatuwe n'abaturage kuki bo bumva ko bagomba kuvanga iterambere bakarivanga nicyo bo bise uburenganzira bwa muntu batitaye ku ndangagaciro z'ibyo bihugu bashyiramo ayo mafaranga yabo. Njye nkumva rero ikibazo gihari nuko aba bantu Banki Mondiali n'abayikoresha ntabwo bagerageje kureba no gutandukanya, ariko nizo policies bakora ntabwo yadutangaza, ni nabyo busanga bakora muri tumaze kuvuga mu kanya muri West Africa. So bafite inyungu zabo batambutsa zihabanye n'inyungu z'abirabura, bizakomeza gutyo kugeza igihe wenda abirabura nabo bazabona amafaranga yabo. Nkuko tumaze kubivuga, abanyabura abarabu bafite amafaranga yabo, ntabwo rero bakigendera ku mabwiriza yabo bazungu ariyo bahatse izi Banki Mondiali na IFM.
Ibyo ni nabyo Perezida Museveni yavuze ko bazagerageza gushakira ahandi ayo mafaranga bakabaye bakura muri banki y'isi, ndetse anavuga ko bazatangira kubyaza umusaruro ibikomoka muri peteroli Uganda irimo kugerageza gucukura mu mwaka w'2025. Aho handi ni hehe?
Urabona aho leta za Afrika n'izindi leta n'abantu izikize zigomba kureba bije yazo, amafaranga yiba bije izabo, amafaranga aturuka hehe. Iyo rero Uganda bugiye gucukura amavuta, rufite peteroli ubu ngubu, ni ukuvuga ko nibatangira gucukura amavuta amafaranga bashobora kuyabona, ariko n'amafaranga ubwabo bakoresha bagomba kureba ko hari ibyo bagabanya nire bitari ngombwa kandi na corruption. Burya Afrika edi ikintu kizonze Afrika si ikindi, usanga amafaranga menshi atakarizwa muri ruswa n'ibintu bitagendanye n'iterambere ry'abaturage. Njye nkumva rero aho hantu bavuga ngo ni hehe, ni ukureba ko muri aya mavuta bari bafite kofi, bafite n'ikawa n'ibindi bintu. Museveni uvuze mu kanya avuga ko bamaze kureba na uranium barayifite, uwakanavuga ati uranium aho kuyicuruza mu raw materials cyangwa ibintu byacu twacuruzaga tutabyongeyeho additional value, ntacyo twongeyeho, tugabanye icyo kintu tubicuruze natwe hari icyo twongeyeho, bizatuma ayo mafaranga yiyongera. Njye mwumva Afrika icya mbere ni igabanye amafaranga yibwa, igabanye ibintu by'ibikoresho bitari ngombwa. Ibyo bintu bizatuma ya mafaranga y'inguzanyo babaha wenda aziba icyo cyuho cyangwa amafaranga babahaga.
Ariko mu gihe gito umuturage niwe uhahombera.
Nibyo Edi, ariko icyiza reka nkubwire, iyo ufite umuryango wawe mukumvikana ko amafaranga yabuze, mushobora kuburara cyangwa mukarya ibyo mubonye. Icyiza muri leta izi nk'iza Afurika zose, abaturage cyangwa bazira kumva abantu batanga ibitekerezo, nta n'umuntu n'umwe ngiye nta muntu numva ngira ngo nawe ubyumviye, n'abaturage aho batari abagande bashyigikiye itegeko ya Museveni. Nibwo bwa mbere aho perezida ashyiraho itegeko, iryo tegeko abantu bose bakaryemera bakarikomera amashyi.
Radio Ijwi rya Amerika, rikadufata abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Charles wirwe neza.
Amaro cyane ndabumva.
Yego, uri hehe?
Ndi Zambia.
Zambia?
Yes.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Yego, ikibazo cyanjye nari mfise ni ikibazo cyo kuvuga ati bavuga ko Uganda yikukiye yarabonye independence. Ririya deni ryo muri Banki Mondiale ko ryategeko ryasinywe ko perezida yari ishyize ku mukono, ariko ryatowe n'abashingamateka, ritorwa n'abakenguzamateka perezida bugemeze, kandi bariya bashingamateka nabo bakaba bashyizweho na rubanda. Mbe muri icyo gihe ko Banki Mondiale ihise ifata ariya mafaranga yahori kurana ubu yahori iha Uganda n'imfashanyo zihagarika, muri icyo gihe wumva Uganda iri cyakoronizwa cyangwa ifi irafise independence? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, burya umuntu iyo aguhaye ingurane ubuzi kuzoyishyura. Mu bisanzwe n'ingurane ariya mafaranga rero Uburayi buduha buyaduha avec condition y'ibyo bafisemo interest, ingurane nk'izi ngurane tugenda gutora mu mabanki ni ingurane zihishije ibindi bintu bobo baba babona twe tutabona rubanda ari nacyo gituma ririya zitegeko byatuma tuvuga turafise independence turafise ubwigenge mukaba ririya deni kubera boba byagiti deni ariko rifise izindi ntumbero si ntumbero z'ideni ni ntumbero z'ibindi bintu binyegeje bidashobora kuboneka nk'akarorero nk'amabuye y'agaciro hazi ziriya ngurane kugira bobo ba profitari y'amabuye y'agaciro abari muri biriya bihugu ubisanzwe si deni tereke nk'amadeni dutora kubera ubushishoze nta kuntu iriya tegeko nje mbona ko bariko barahonyanga umuco nyafurika umuco wa Uganda kubera mu mico yacu nta ibintu byo guhuza ibitsina muri Afurika biri hake.
Urakoze cyane Charles mu gihugu cya Zambia. Bwana mwine.
Yes. Umugabo ngira ngo uramwumvise uri muri Zambia yabajatse Ubugande ntabwo bwikutiye ntabwo ifite independence. Yes. Ariko rero muri Afrika independence kubera ko nta economic independence nta bwikukwikukira udafite amafaranga bajya rero kubona izunguzanyo kwiterambere kugira kuko aya mafaranga ngo bafite iterambere nk'imihanda myiza amashuri n'ibindi ariko ngira ngo harakana navuze n'ubundi ati aya madeni nubwo ari amadeni abafite ibindi byinshi inyuma kandi koko nibyo kuyo urebye n'amadeni aya ngaya buriya World Bank imaze kuko aya mafaranga inagutegeka n'umuntu uzakorana nawe n'umuntu uzubaka uwo muhanda baba bafite risiki yabo azubaka imihanda ni ukuvuga ko uwo muntu baba muzi baba giki ni ukuvuga ko nawe baguha amafaranga ntushobore kuzana uwo muntu ntabwo amafaranga bayaguha ikindi bashobora n'ubwo gutegeka bati uwo muhanda bazakoraho icyo twita save n'ibindi cyangwa kureba uko bizagenda umuhanda uzanyura hehe ayo mafaranga menshi cyane sosiyete ziyatwara ahanini usanga ari izabo cyangwa arizo bafitemo imigabane. So nkumva umugabo cyo yavugaga uwo muntu wo muri Zambia amafaranga y'amadeni miro uzasanga nka iba guhaye 30% agira mubi ajya mu bintu bitari iterambere ahubwo mu bintu ibiri abana ngo workshops n'ibindi bintu byo ngibyo. So ni ikibazo gikomeye cyane bihugu byo muri Afurika n'ibihugu byose byo biri mu nzira y'amajyambere. Nge nkumva solusiyo y'ibi bintu nuko ibihugu yatangira kumenya ukuntu bizigama amafaranga yabo uko ziyakoresha bakagabanya na corruption iri mu bihugu bya Afurika.
Hanyuma ikindi mwine muri iyi minsi ibyo ari byose umaze igihe ukurikirana politike ya Afurika abategetsi ba Afurika uburyo barimo kwitwara cyane cyane kuri ibi bihugu bikize ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi muri iyi myaka mike ishize ubona ko Afurika ishaka kwihagararaho ibihugu nka Kenya ejo bundi Perezida William Ruto yavugaga ko bitakiri ngombwa ko bacuruza mu idolari ukabona mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birirwa bamagana ibihugu nk'ubufaransa bamagana abanyamerika niki kirimo guhinduka kuri uyu mugabane wa Afurika.
Edi ntago yurebye ntago ibyo bintu ari bishyashya ibura by'iminsi za 60 abantu barabitangiye bakwame nkuruma Sekou Touré barabitangiye ba Patrice Lumumba barabitangiye wabonye byamo biremo ba Gaddafi ba Sankara n'abandi benshi cyane abayobozi batangiye muri tukibona ubwigenge nabo barabikoze ariko ntabwo byabahiriye barabarwanyije byavuye murabizi ahaza rero zo twitaga kudeta kude turaziza 70 1970s haje kudeta kandi kudeta burya bari ba puppets kandi nuvuga ngo izo kudeta abantu bazikoraga baba abantu bashyizweho n'abo bantu tumaze kuvuga ayo bayobora za Banki Mondiali n'ibindi. So ubu ngubu ikintu kirimo kuza ni ikihe ni cya kindi urimo kuvuga ati hari ibihugu bivaho nka Kenya wumvise Ruto ejo bundi avuga ati idolari yesi buriya muri politiki abantu bavuga ibintu kugira ngo bashyushye imitwe y'abandi cyangwa akanabyumvamo rwose akaba ari na polisi nziza ariko ikibazo kiri ngo kugira ngo hari udashobora kurwanya aba bantu bakoze muri doctrine yabo nabo bashobora kukurwanya. So nge nkumva ikirimo guhinduka nuko hari abayobozi bamwe babona bati koko idorari nkatwe yagomba kutajya muri BRICS kuki njafata amadorari nkagura ibishyimbo mu Rwanda n'urugero kuki fata amadorari nkajya kugura amavuta muri Iraq kwai ibyo byose rero barabivuga kandi na byiza ariko kugira ngo bigereho ntabwo byoroshye kuko abantu bashinze system yabo kugira ngo uyirwanye ni yindi ntambara no kurwanya ni ukuba ko umuntu ugiye kuyijyamo agomba kuba yikomeje kuko kugira ngo kigereho n'indi ntambara nk'izindi.
Urakoze cyane bwana Frank Mwine, reka twongere tugaruke ku bakunzi b'ijwi rya Amerika. Niyo nkuru werwe neza. Niyo nkuru uranyuva?
Werwe neza.
Yego, uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda, ahazwi Nyamirambo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ni ikibazo nshaka kubaza. World Bank tuzi ko yitera inkunga hari ibikorwa byiyongera mu gihugu nko muri Uganda rwari byari bimaze gukorwa bitewe na banki y'isi. Ese ibyo ku Bugande babonye ko nta shingiro bifite cyangwa se bafite indi banki bagiye kujyana imikoranire kugira ngo iyo banki isi atrage inkunga kugira ngo bidasubira hasi. Ni nicyo kibazo turashaka kubaza.
Urakoze cyane mukanya, ndaza gusaba bwana Mwine agusubize icyo kibazo. Hanyuma Joseph Nduwimana, wirwe neza?
Wirwe.
Wauri he?
Kirundi Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje jewe nshimiye cyane Perezida wa Yoweri Museveni wa Uganda ku ngingo yafashe yo kwihagarara ko nk'umunyafurika aciye ubwenge. Ariko nkaca ngaruka nkagira amakenga, mbese kubera iki abategetsi ba Afurika batogira kugira ngo badukure ko ubu bukoroni bw'abazungu badukangisha idorari koko bw'iki kugira ngo Afurika by'ukuri twihaze ko dufite amabuye, dufite amazi, habuze iki kugira ngo umuntu w'umunyafurika yoye kuguma akangishwa n'ibihano by'abanyaburayi kimwe n'Amerika?
Urakoze cyane, ndagushimiye. Reka dufate uwa nyuma, Patrick, wirwe neza?
Atwiriwe neza, turaha mugabo.
Yego, uri hehe?
Jewe ndi mu Malawi.
Ndi Malawi. Isi yose ndumva uyu munsi tuyizengurutse. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanje?
Yego.
Ubuzima bw'Afurika atari abazungu.
Uvuze?
Ubuzima tubana bwo muri Afurika twafise abazungu.
Yego. Nicyo gitekerezo cya
kubera urabona ubuzima buri muri Uganda n'ibi bihano bafatiye Uganda. Nje nkabona ni ikibazo gikomeye cyane. Urebe ndi Burayi, ikibazo kinini cyane. Ukareba ba perezida bose ba Afurika nta munsi n'umwe baricaye ngo biganire biriya bibazo baba ariya basore ariko gufira hariya muri Libya, nta munsi anyaga zirabura.
Urakoze cyane Patrick kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana Mwine, mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ariko hari umwe wavuze ati Afurika iracyakoranijwe, akibaza ikibuze kugira ngo Afurika yihaze. Hanyuma n'uyu Patrick wavuze kubijyanye n'uko ngo nta buzima ku mugabane wa Afurika, niyo mpamvu buri gihe Afurika igomba gukorana n'abazungu.
Reka dutangire n'icyo ngicyo ati nta buzima bushobora kubaho bidafite abazungu. Ariko iki ni ukwibeshya. Hari urebye za 60, hari ibihugu rwose nka Tanzania burya yaje guhindura polisi zayo muri za 80, ubwo Nyerere yahinduraga icyo bitaga chama cya Ujamaa, nubwo itakoraga neza, ariko buriya Tanzania ifite icyo bita stability muri politike. Na n'ubu muri Tanzania urebye ururimi rumwe kugira ngo umuntu avuge ngo jyewe nkomoka ahangaha, ngo jyewe ndi umu wahere. No, Tanzania ubona bunze ubumwe, United Republic of Tanzania, ari abazanzibari usanga ari abantu bamwe. Ariko aini bihugu nubundi ahubwo giye cyo mbona hangaha ibihugu byakunze kugendera cyane ku bazungu buri kintu cyose byagenaga bishirima ari nabyo bihugu bona nk'ubugande za 70 nubundi habaye za kudeta ubote bamukura kudeta hazaho ibyamini amina araza n'abandi bagenda babikora gutya bagenda bavaho reba za Zaire arizo Congo so iyo urebye Afrika ishobora kwibeshaho ikibazo gihari kinini cyane dufite abayobozi babi abayobozi bo muri Afrika abenshi ntabwo navuga ngo bakorera abaturage bose aho gusanga abenshi batashobora kumaneginga cyangwa gucunga neza imitungo ya rubanda so hakoze icyo kintu wasanga abantu bakoze neza ikindi yavuga ati hakora iki kugira ngo abantu kwihaza mu biribwa n'ikinyabwo nacyo dukomojeho ariko iyo rege ibyo nasangara nibyo yibazaga muri za 80 agifata ubutegetsi ari nabyo umusore yaje Ibrahim Traore w'umushyashya ati kuki Afrika ikize ariko igakomeza gukena ibintu byacu tubitwara hanze tuwe ibyo kubona ariko ahanini nawe Sankara yatangiye kwigira gutyo ngira bara mu rwanyize wabonye ko byamugendekeye ari nacyo gisubiza iki ngiki ngo ntabwo twabaho tudafite abazungu ariko nubundi abazungu yubihaye kuko ndabona bamugambaniye bara abazungu bakoresheje igihugu nka Cote d'Ivoire bintu barabizi neza bazi amategeko amine amateka ikindi rero Banque Mondiale yabazaga ati ese Banque Mondiale yabaga icyo abaganda ati Banque Mondiale abagande babonye imishinga yabo irangiye ese bazakuraho amafaranga yo gukora ibyo bintu nibyo nubundi birasubizanywa nibyo tumaze kuvuga imishinga ya Banque Mondiale imishinga y'iterambere ntabwo irangira imihanda ntirangira amashuri n'iki byose ariko rero abantu barebe n'urwego rwa politiki muri Museveni yari ahantu aho twakwita between a hard rock and muri abishyira hard place and rock
ni nko kuba hagati y'ururimi
iyo hagati y'ururimi abaturage nk'uko bumvise bose bashyigikiye ko batagomba kujya Museveni ko bamushyigikiye ko agomba gusinya itegeko ryamagana abahuza ibitsina akaba rero n'abazungu bavuga bati dukeneye iryo tegeko uri kureho yagombaga kureba uko yabaransi ibyo bintu yewe ko nabonye yajyanye inyungu z'abaturage ariko urebye ko iryo tegeko rinameze rivuga ko abazahanwa ni abantu bakora icyo bita poromosiyo y'abahuza ibitsina poromosiyo mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo
kwamamaza
yes ugasanga rero na wafu ari kuna bikina ariko icyo navuga ni uko afite abaturage ku ruhande rwe
urakoze cyane bwana Frank Mwine ni umunyamategeko uri mu gihugu cy'Ubwongereza akaba akurikiranya hafi politike zo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari kuri telefoni dufite na Mark Wilwenes Mark uranyumva Mark ndibaza ko dushobora kuba tumubuze Mark uranyumva ntabwo na Mark ndumva tutamufite ariko hari n'abandi bakunze ibijwi rya Amerika bagiye batwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu badusaba ko hari ibyo twabasomera kugira ngo bwana Mwine abisubize hari uyu wagize ati muze gusoma ubutumwa igende mu Rwanda icyo navuga nuko abanyafrika tugomba kumenya kubaho ntawe duteza amaboko kuko bituma badusuzugura kandi nyamara imitungo kamere yacu idahari bapfa nta mpamvu yo kutuyobora bashaka kutuyobora nk'inka byaraheze icyo ngicyo bwana Mwine ndibaza ko twagigarutse ariko wagira icyo kivugaho
yes twakivuzeho rwose uyu nguye imiryango ya yatunganiraga nibyo twavuze ati abanyafrika bagombe barebe uko bagomba gucunga imitungo yabo kuko nibyo twavugaga mu kanya mu gihe abanyafrika bafite imitungo barayifite imitungo ariko ikoreshwa nabi nibite ku baturage ngira ngo iyo narebye Banque Mondiale cyangwa banki isi yose abayobozi barebye neza uko bacunga imitungo yabo ntibayinyereze ntibakore ntibaguri amamodoka ahenze ntibatware bubaka mavuriro aho kutwara abana babo n'abantu babavandimwe babo mu mahanga kwivuza ibyo bintu bashobora kubikora wasanga Afrika koko ibonye ubwigenge kandi nikenere cyane cyane izinkunga za Banki Mondiale.
Waruvuze kuri icyo kijyanye n'abayobozi ba Afrika bajyana imiryango yabo haba mu mavuriro cyangwa se no kwigara umukunzi w'ijwi rya Amerika yakivuzeho gatoya agira ati abo bayobozi barimo gufata ibi byemezo cyane cyane abanyafurika nibo bohereza abana babo muri ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bakagenda bakigayo bakamara igihe bakiga imico yabo bakaba ari bo bagarura iyo mico bakayizana mu gihugu cya Uganda ni nka bya bindi wavugaga indime byiri.
Yes, Eddie. Mu byukuri urebe cyane cyane bakunda kureba ko abantu bavuye hano wabo bagenda bagasubirayo bakafariyo mico bakabigisha kurisha ibiko nibyo burya muri za 60 ngo bitaka muzi banda wari wa Malawi yaravuze ati barakwigisha kurisha ibiko n'amakanya kugira ngo umico yacu iyi niyo ibyo twakoresha mu kuriya tugibagirwe ariko ugasanga mu byukuri ahanini niba wowe udashobora gutwara umwana wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umuvandimwe wawe kwivuriza mwivuriye mu cyo gihugu kututazana uwo muganga ukamushyira ngo mu cyo gihugu cyawe cyangwa ukamwigisha kuko abanyafurika iyo baba kugisha ubuganga wa kuko bagatufite abaganga benshi cyane abanyafurika bari mu Burayi bari muri Amerika ushyizeho uburyo bwo kubishyura neza bakarya neza bakabaho neza abo baganga bose nabo maze kwigisha baguma muri cyo gihugu cyawe kibaje hanze.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite Cyril Muvunyi wirwe neza.
Muraho neza.
Yego uri hehe?
Ndi mu Rwanda ikayonza.
Ikibazo cyawe.
Ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igitekerezo ntabwo ndi kure ibitekerezo bagenzi banjye bagiye batanga. Muri rusange umuntu kuba gufasha agutera inkunga ntabwo bivuze ko agomba gutanga amategeko mu rugo rwawe. Ufite urugo rwawe ku rugenga nk'umugabo mu rugo. Ntabwo rero nanone Museveni yavuga ngo ngwenge ubwo mu mwanze ko ubwo mumpagarikiye iyo nkunga mwampaga nk'abanki y'isi nisubiye ku cyemezo nafashe kuba akomeye ku cyemezo yafashe ni icyemezo kigaragaza umuntu w'umugabo rero iyo inzira zimwe zanze niba ngo inkunga za banki y'isi zanze ashaka kuba yaca mu zindi nzira ariko agahagara ku ijambo rye nyine nk'umuntu w'umugabo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane icyo cyari igitekerezo bwana mwine harundi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati ikibazo Museveni ikibazo ni Museveni umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi akaba cyaka inguzanyo hanze kandi igihugu cye gifite petroli zahabu n'ibindi.
Aho ngaho Edi ntabwo yaba ari fair kuko petroli niyo bakivumbura nta nubwo irava mu butaka kugira ngo icuruzwe ntabwo barayicuruza bacyari mu procedure n'iki byose gusa nge ntabwo njya muri ibyo ngibyo byo ko atinze ku butegetsi kuko hari abayureba ibihugu bya Katari ukabona ibihugu bya Arabia Saudite bitera imbere ariko abategetsi bagumaho bigatera imbere nge ndumva aho icyo bagomba gukosora ni imicungire y'umutungo iyo mitungo bakayicunga neza ikagira ku baturage ikagira ku bikoresho by'abaturage amavuriro amazi meza imihanda n'amashuri ibyo bintu ntabwo nubwo bamaze imyaka ijana nta muturage wako kuba ntabwo ndabona umuntu wigaragaje muri Arabia Saudite iyo mbaye muri Kuwait mbaye muri Qatari iyo urebye ukuvuga ati imihanda amashuri Edi uvuga uko pfana ijambo kubera ko umutegetsi atinze ku butegetsi.
Urakoze cyane Erika dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Shizimana wirwe neza.
Wirwe cyane.
Ego uri hehe?
Njyewe ndi mu Kampala muri Uganda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Njyewe icyo mbona ibyo bihano Amerika yo gushaka kuba yafatira Uganda kubera yagishyiriho n'iya tegeko mbona ko bari kuyitandaniza kubera ko buri gihugu cyose gifite ukuntu cyifunganije kandi nahobo gifatira ibihano nibyo imyaka 40 hafi 40 n'amaze ku butegetsi na baramaze kubona aho ashobora kuba yo kuri igihugu cyiwe kandi akagisana n'ahandi ashobora kuba yo kwifuza jewe mbona naho boyifatira ibihano ntikizo bidasize cyo kuma gitera imbere kubera ko imigambi yaramaze kwishyira imbere ni ngombwa byo kuma gitera imbere byo kuma gitera imbere nk'uko yabyiyumvirije.
Urakoze
jewe mbona iyo mfatira
yego
iyo mfashanyo iza nk'uma maso abanyafurika jewe mbona naho boyihoda ahanini nk'acubu biba bitwayishwera baragaruka bakifasha nk'abo nk'abantu.
Urakoze cyane Hashizimana kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana mwine arundi watwandikira avuga ngo ubundi izinguzanyo z'amahanga nizo zituma ibihugu byacu bikomeza gusuzugurwa, akavuga ati akaba n'undi uvuga ati ese ko ari inguzanyo ari twebwe tuzishaka ubwo uhahombera ninde?
Yesi ariko urebye izinguzanyo za Banki Mondiali ntabwo baziha Abanyafurika gusa, iyo urebye n'ibihugu byo muri Aziya, muri Amerika y'Amajyepfo nabo babona inkunga ya IMF. Aho n'ibihugu ubona bikize rwose, hano ubona IMF ibwira ati nsari kubaha amafaranga nka za Ubugereki, hari uwo bagize ikibazo cy'amafaranga bashaka IMF bari intervena na Banki Mondiali. Nkumva ko gusa kugira ngo Abanyafurika bihaze, uretse ko biri kuzere nk'ukwezi, bihaze muri bije mu ngengo y'imari murebana n'iterambere, bagomba kugabanya ibitwara amafaranga bitari ngombwa, kandi nibyo byinshi bitwara amafaranga yabo yaranyerezwa ajya muri ruswa. Nibagabanya ibyo bintu burya bazagabanya n'amafaranga biguriza, iyo amafaranga rero yuguriza ari makeya burya yes uramu iyo akugurije uramutse ntabwo yakeneye cyane cyangwa iyo ushaka nawe yatware. So ugira ijambo na bwa bwigenge tuvuga abantu bavuga ngo se ntabwo bigenga, yes burya kwigenga udafite ubwigenge bw'amafaranga cyangwa ubwigenge bwa ekonomi mu byo kuri ubwo bwigenge wabucagase.
Hanyuma hari n'abandi barimo kuvuga ko Afurika ikwiye kuva muri iyi miryango ngo igasanga BRICS. BRICS ni wa muryango uhuze ibihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Ese uwo muryango urakomeye koko ku buryo wasubiza bimwe mu bibazo by'ingutu Afurika ifite yarisanzwe ikemurirwa n'ibihugu byo mu Burayi?
Birashoboka ariko unarebe nabo bari kurwanya umuryango wa BRICS, kuko ejo bundi bumva South Africa bavuga bati Putin arajyayo ati ntabwo ari bujyeyo, bamushyizeho na impapuro zimufata kubera biri muri Ukraine. Kandi nibyo bihugu tuvuga bikomeye cyane, China iracyakeneye Amerika mu iterambere, ukuntu bakoresha amafaranga nubwo nabyo gikiza, ariko mu bucuruzi barabakeneye, ni abantu bakompetita cyangwa bakorana mu bintu by'amafaranga. Bireba ibihugu nka za Brazil nubwo nayo usanga ifite ikomeye, ariko ikeneye Abanyamerika n'Abanyaburayi. Reba na Afurika y'Epfo, urebe na India ari nayo mambure. So urabona na BRICS ubwayo ntabwo ikomeye cyane kuri idakenera iyi miryango, ari nayo miryango iri gukota ibitutu ibihugu. So nkumva rero nubwo bajyamo, uretse ko no kujyamo kwabo usanga abazungu nabo bagerageza kubarwanya kugira ngo batajyamo, bakora icyo bita sabotage, ariko yaba byiza bayigiyemo wenda hari icyo babonayo gituma kibunganya mu ngengo y'imari. Ariko nkuko bimaze kubivuga, n'ubundi aba bantu bagenga izi ngengo bafite ubushobozi na Banki Mondiali na IMF bazakomeza nabo n'ubundi babarwanye cyangwa bashyireho n'imbogamizi zituma byamureba. Byabaye kuri Gaddafi, buriya nibyo yashakaga kugira ngo Afurika igire ubwigenge mu mafaranga, ariko ibyamugendekeye twese turabizi.
Bwana Frank Mwine, umunyamategeko ukaba n'umuhanga mu bijyanye na politike mpuzamahanga, cyane cyane politike yo mu karere k'ibiyaga bigari, tuvuganye uri mu gihugu cy'Ubwongereza, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze Eddie, nanjye ndabashimiye nkabashimira bose n'abantu twakuriye muri iki kiganiro. Murakoze.
Nshimire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi bagize ibitekerezo cyangwa se ibibazo babaza. Nshimire Engineer Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tahaniwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.